pira para pam pam pam. Donana chibude.
Oh yeah. This is DJ Sanchez Tways.
Akina penda koni kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. So read my contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. For your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river nine.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embuchu tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo anoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuliye simba. Oh ntuliye simba. Oh ntuliye simba. Zile chenga vitanga dana. Vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby mbushomile kitu amekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Chilling with DJ Fanchez, oh, the Pro Boy Mix Master.
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now kuona pari hapo kando ya Champs Elysees. Ukitesa na kamini, yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya.
Pro Boy Mix Master.
tena koso singizi siku kucha minadua. Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja na koso singizi siku kucha minadua. Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja bane, Senje.
Somebody loves you.
Oh,
Senje, hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
I swear your love give me fever. All the time you come but done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Chana kwa usiku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kislong na pawaina.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
No, no, no.
Jaja, yo put the jaja.
No, no.
Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja,
I hope you know say this sequence say where you carry for back you they make me the quick 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 baby quick 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 come to back you say nese nese zame ndani na rungu kum ready kipepepe kipepepe
oh la la
your body fine now when you whine you come my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la,
kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitro, baby, so take as long up a wine.
Jaja, you put the
jaja, oh my, I'ma get it on me. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say now winnie winnie. When I wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never regret, my love no get shame, no matter the case, my music keep the bass, my sweet, sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
every night. Every day, me gon' need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah.
It's DJ Fanchez, please take it over to DJ Mami.
Money, man, I did buy you cypher, make you fall for me. Oh, yeah, yeah. Choro, 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 choro,
this is DJ Fanchez Twins.
Unolikite puka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga,
yeah, yeah,
wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga,
yeah, yeah, wanalimwaga. tokea Kongo. Sindo lile Gwajima alimwagia kondo. Uno oh 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 oh, nina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani ah, eh, eh,
uno. Everybody say uno.
Taking over the airwaves and playing your favorite tunes all the time.
Uno, za migando kama hautaki. Uno, pinde kama unakanda chapati. Uno, sirizo mbusha hadi kwenye bati. Uno, manga dele, basi kata tarakibu tibu. Usijepata ajali. Uno la chibu chibu, nina mkondesha zari. Uno la reisi, alinaga mifuba. Ukenda DRC, kuna fari pupa. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza chaga. Dina waokoa makahaba baba. Kuna walomo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani A, B, E, O. A, B, E, O.
Uno. Everybody say uno.
Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma kwenye mlima kitonga yo. Ay katoto
moto moto
moto moto
moto moto.
Ay bye koko
moto moto
joto joto
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Owe, 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 kina dada mko wapi? Owe, 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 basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimbau mbau, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kina.
You are now chilling with DJ Fanchez, the Pro Boy Mix Master. Taking over the airwaves and playing your favorite tunes all the time. You are now chilling with DJ Fanchez, the Pro Boy Mix Master.
She does. kuja getu anajua napikaga vitu special. Special for you too. Ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama give ya. Two time. I put up my money. You
nitaka nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
DJ Fanchez Twaze, the youngest but the toughest in the East Africa.
Taking over the airwaves and playing your favorite tunes all the time.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Everybody shadow mago. Nana, everybody shadow mago. Everybody shadow mago. Nana, everybody shadow mago.
Morning, a new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you are the best, and you know you're gonna prosper.
Oh, I'm kasubuhi, msela sina wori. Devu amepata ngori, so and I feel sorry. Kumpata baraka zake sema hallelujah. Kumpata baraka zake sema hallelujah.
I'm just gonna talk best, I say my hallelujah.
You are now chilling with DJ Fanchez, the Pro Boy Mix Master.
Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado, everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado.
Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio jujuni. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi, si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya.
Taking over the airwaves, hoya, hoya, and playing hoya, your favorite tunes all hoya, the time. Hoya, hoya, hoya.
Na mikono nitainua, magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. mapenzi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Si maombi. Sio juju ni maombi.
One and only Vicky.
Ni maombi. Si kelele ni maombi. Si maombi.
Vicky Mondi. The one and only Vicky.
Yeah.
Ninapozuba kira zako hutenda kichwa ni mwangu we. Kichwa ni mwangu we. Napigwa butwa jinsi ulivyo ziteka hisia zangu we. Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby koleza. Nifanye nzuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby koleza. Nifanye nzuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo.
Nicheze.
Wiki kwa mutima wangi.
Nicheze.
Kisha tu digi digi.
Nicheze. Nicheze. Nicheze.
Kama lamba lalo.
Nicheze.
Wiki kwa mutima wangi.
Nicheze.
Nicheze kama jigi jigi.
Nicheze. Nicheze. Nicheze.
Unani washa washa roo. Sinipe kimia kime ni bezi leza ko. Uye kwenye flow.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause I can't bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause I can't bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back though. There's a time that I remember. Stay the same. Now my heart feel like December. When somebody say your name. Cause I can't reach out to call you. But I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say hey. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. To the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back.
Lift me up, oh yeah.
Mood I'm in, need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in the villa, I need to. Kawaida me not playing it cool. Kawaida me not playing it cool, but I'm so fool. When it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you, baby. Lift me up, anytime I'm down.
Sina la kuofa zine mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa. Wala usijali mekubali livyo. Wako nimeloa. Itha ninitelea nikajisamia.
Masheri, hata napasi na sanayo baby. My honey, hata balobi natika yo jame.
Masheri, hata napasi na sanayo.
Wakumbato lako ni sawa.
Sitaki mawazo sini leje. Today ni Friday. Nipati ya your body, yeah.
So mina we police bila wezi wezi cop them. Wendo ufanya mina imba bila top them. No scare kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business, susare matox.
Baby wampo tuzo tokunywa goropone nyota.
Ubizana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubizana.
Mkude, 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 mkude.
Ubizana.
Bamba ku bamba, motima ku motima. Obachira obachira, obikola obarina. Baby, wapo tuzo tokunwa, goropone nyota.
Obisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Obisana.
Mkude, 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 mkude.
Obisana.
Tudo, 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 bad.
Obisana.
Mkude, 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 mkude.
Obisana.
Tudo, 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 bad.
Obisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Take it over the airwaves and playing your favorite tunes all the time. This is DJ Sanchez Twice.
Them a cure match me. Why are them walk up here getting up on me? Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Kata, 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 kata,
nyonga mpaka chini.
Kata, kata, kata,
dema na kata kate na katunika kisha waroge minda chapa chapa twatwa tuka kijana Nairobi gana waka waka macho na bidi flike na noti na kutaka taka ba kwanza lazima nibishe hodi tadani mini meru vile vas na chana hey yo Jones na una spizu mepa mrasta sana nadani utaniweza buda baska zana a devoted member kwele kanisa ya pasta ngana so kinyo hilo apantaka ni mari mlami bata na haga na kamjaka na kuna nsaka no jamali uneza kanpata yo nipate after pata sindio wana run after kahaja beba minda pita tu anatrack utrack wa kitu tunona ni mshipa tu no disrespect me no jisezi choma picha boo but if you don't got a booty then samahani sister do blessing nazo tumesunda kwa kibenje staying out of trouble atutaki lala stenje isiguli mavado panutembe na kirende na hatupendi maskando so siti mbali kamenje
hey yo vas mina piga kiras red sun omidimpos give me the glass I'm your promoter si watu nalipwa in cash the wonder sizi rusha rusha tukifika pa bash
yeah. Kata 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 kata
Umekukizusha ati kwamba mimi nakucheza Hata simu zangu nikipiga uchukui Nashindwa ni nini mbaya nimefanya Wenye nia mbaya Hakika wataki kutupa amani Mambo ya wali kubuli hali ya sitofahamu Ili mwisho unichukie Sazingine mimeu isi nishike mtu mazati Na nianze vita ha. But I'm sorry Mimi si aina ya mtu wa mgoni Nimeumbwa tu nikupembeleze ili moyo wako nirudie Ndiyo sababu nakupa haka kawimbo Haka kawimbo
Chumataka mimi tatenda Nakupenda Kupenzi wako washa wasi wasi
Ndiyo sababu nakupa haka kawimbo
around me, I know you love me and I love you too, baby, I know you like me, I know you feel me, so let me put a ring on your finger, I know you love me and I love you too, baby, me se prevent, then I'm loving your ranking, njanja na kita ki gingi simga, God just know that it's nothing, rather you're my face in the trusting woman, 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 she be my woman.
The youngest but the toughest in the East Africa.
Ring, ring, ding, ding, ring the alarm. I know I'm late but I'm still coming. Sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, then I'm loving your own thing. Janja na kita, kicking this him girl. God just know that it's nothing. Any trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman.
Me a sina bon 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 killer. Me a need a bon 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 tracker.
Me got a long, 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 long fella. Everybody come, me a fear run. Me a bring a cash, she a bring a figure down. Everybody pulse, me a fear run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one, me a say, me a feel it. She wanna one, me a say, me a give it. Me got a long, 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 long fella. That a kick when the quack, 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 turn up.
Get she let me touch it, me a ting, ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't shoot the body like the waist got spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it, baby girl get freaky.
Shorty got a face, me a show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. We gon' let the place, me a tell him coming now. Hey, tavo mingea. Oh, tavo mingea. Hey, tavo mingea. Oh, tamu kole.
Me want a man with a long, long fella. I see me cut a steam while I stress on my hella. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
Can she let me touch it, me a ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't shoot the body like the waist got spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it, baby girl get freaky.
Me can't shoot the body like the waist got spring.
You touching me, ain't ting-ting.
Me got a long, 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 long fella.
And me body make a rally like the waves that spring.
Nadi, long, 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 long. Tamu kama embe toto. Nitakupa mpaka uzira. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shake ingini kiminaji. Joni ongeze. Ikamate usilekeze. Nauliza niongeze. Ikamato silekeze. Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
Basi kamate yo.
Ikamate, ikamate.
Kama unitaka ikamate yo.
Ikamate sana. Ikamate yo.
It's your day, boy. Selects a spin mix master, DJ Fanchez Tways.
Sama nani gizani baba, mwiba kujitia unapole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipole. Vilo na check you na marinate, I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste, later me and you participate. Joni ongeze.
Oh,
What I do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. So you fire me, got a pot of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby anytime when you need me, come to me, my side, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my shawty, yo, they get my baby, baby, say you there for me.
The hits keep coming, coming, coming.
As I there for you.
This is DJ Fanchez Tways.
Baby, say you there for me. Waiting me down, nothing I can't do for my baby anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my shawty, oh,
they keep on missing,
my baby.
Watch what I do, girl, when you want to
see your smile, see your body, it's no lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Play a time number, yeah. Me na kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zizune.
Oh yeah. Passing come
this
on in
my DJ Sanchez Twins.
Alright. Passing feelings in my lease.
Zizune.
Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka.
Jani na pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, come kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby, wezi ufanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, yongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba, yumba, kisha lewa.
Asema baby ya pokat, baby ya pokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pokat, baby ya pokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Asista, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, hey. Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
This is DJ Fanchez Tways.
Show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo, mbona nimesoma au nilonayo
yangu. Popote nazisaka chambi, shida singejenga mwili ningeota kitambi. Madada wa kitana unanyea kambi, utawasikia mwizi bwana gani huyo mvuta mangu. Hawa mabeste wa Afrika kuto kuigiza maisha fake uko insta. Japana itafuta hila bado jalipa, ni miliki mazi msopa kama Vela Sidika.
Why me? Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Na nafande sili nyamana nataka tukipande. Sina phone manze sinataka bambe. Taambia je home leo na lala romande. Kese tunataka hizo brand new car. Wacha kutu judge na vile siuka. Tulisarifa mtulibadilika. Tupatie chance tukajenge jina.
Why me? Kila nachofanya kinakuwa zogo. Why me? Napambana wala sigi dogo.
Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa bona nani nyenye mulipendana nyenye tu mulikuwa mkichumbiana muliadiana mapenzi mengi sana na sasa mnadai kuachana manze kudivorce opowa inafanya watu wagombe kwawa pete muliweka sasa mnatoa mapenzi mulipanda sasa mnangoa nipo wa kurudisha love ndani andoa kwa tamtadi mtu kabla jamuoa usitupe mbao juu ya mapaja zikifet utawachwa hukitapachapa huku kule kama manabata vipi lao na jana mulikula bata kepo chenye kwa haja kisha potea sasa mwakipata pata. Mabibi na mabwana mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa. Mabibi na mabwana mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa wana umekona wake mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa. Mola atuweka ndoa ni ya mabibi. Bwana na bibi akaweka mikakati.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutende. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go 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 you make my heart go
Shima yako kuna wakuifa wana umu sito chakiti chako mwingine akaka matandi vile nakupenda kama nimekuza. Please you make my heart go pa 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 sema utaka kuenda wapi weekendi take my time take my money spend haya sio mapenzi this is crazy mana paka nazidisha change hey tazama juu ya anga mapenzi yametana jangwani na mchanga gizani naona mwanga panga wako sina ujanja
you make my heart go
shachoka kurandaranda kushuka kupanda panda sitaki kudandadanda kukicha kutangatanga gundi takuganda fundi takukandaganda siva takupamba pamba nikiwa na wina saba
Are you ready?
Nine.
Are you ready?
Nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana. Apana. Apana.
Si raisi uliza adi Nadia.
Apana.
Si raisi uliza adi Nadia.
Tunasondeka.
Taking over the airwaves and playing your favorite tunes all the time.
Are you ready? Are you ready? Nikuje. Nikuje. Tunasonde kwa teja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna manga kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adi Nadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindyo takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leon taisondeka na hapa ndio venue. Chapati kalia mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kabu, siezi chomeka. Badbado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa kiza. Bless all of y'all ikona mkono miujisi. Nice pretty face with the bami ya figa. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunafakusha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide.
This is DJ Fanchez Twice.
Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Oh, what's a name? Bakalini, kukaliwa chini.
Our whole lives, I'm not.
Roundy he, tumekam kuwa komesha. Roundy this, tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, eh. Domo domo bakalini. Usibishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo. Tunasondeka, tunasondeka. Nai, baka ngambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sawa, President Kingston.
Tunasondeka, tunasondeka. Tunarekebisha
Alejandro. Fisi, 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 fisi.
This is DJ Fanchez Twice.
Fisi, 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 fisi. Pima midi utajua ni amulwocha. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata order. Uliota na kitu ina kaka nyoka. Haina macho lakini ina kuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadaya na nidai na hana ndai eti alipe Uber.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisen news. Zone boobs na madhuda. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matot kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusev ni waishamba na manga. Waboda na nyandai sinajua luku ni bamba. Warapo ni pegredo vile nime wabamba. Nike miuno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi no mana unavutia. Raha jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tu kulipu waparuti mama. Nia ni ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tule. Leo watapiga vigele gele. Na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe no mana tunasondeka.
Gari ni big groupum, wivu. Hapo nyuma bosa boom blubum, wivu. Mwenye wivu waji chok ma uchungu. Biga umbutum. Pati na mata go pati jo bila panti bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo ni kwa sawasi nime wazoma ala. Ni satisfy ni kupe certificate. Baby kamata mandingo. Happy to be dume drop your ego. Na hivyo ndo wataheshimu mandiko juu one boy night boy ya miasham the devil.
Yeah, kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo mema kupesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaa bado wola liya double decker.
Tunasondeka.
Ati wezi kula skuma umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile bezi ya nyaga chapodondo pio kula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena lioneka. Kana nyama kima ndani ya basi za kwenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi kazi lisi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi tunajua uko nduthi gani.
Tunasondeka.
Ati we na uhuru mukorileti sauna taka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa laju ladha msea na kujua ni yomo. Mwami ama DJ Shiti. MCSK juzi wamentumia tambili so tano. Sona panga kwa vuruga hizo pina za tutaki joero kamano. Night boy to the world, no passion with your finger to the paparazzi.
Let me take this blood clot worldwide wide. Never had to pretend 10-10. I'm a 5x2, that's a 10-10-10. Never ever beg friend if they're not with me, me no worry about them. Whoa, blind man can't see it. Whoa, so every day I repeat it. I say, first thing in the morning.
This is DJ Sanchez Tways.
Thank God for life. Look in the mirror, say, bitch, I'm the best.
On the necklace, I know you like it rough, I get reckless. The way you lick it up, you gon' make me fall in love, baby. You gon' make it hard for the next bitch. Yeah, I'm the best, 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 best. That's your boyfriend, I ain't impressed. Baby, when your body pop the top off your chest, work that body, throw your ass on the bed. Baby, what's the message in the bottle? And we lit tonight, don't worry about tomorrow. When she with me, she feel like she hit the lotto. And when I walk out, the things they gon' follow. Bitch, I'm the
best, 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 best.
Follow DJ Sanchez Tways on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Sanchez Tways. For bookings, holler at your DJ on 07 46 46 38 06. DJ Sanchez Tways. Follow DJ Sanchez Tways on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Sanchez Tways.